kapele mende amungunye nampa mugo ajangombe asinune namchezea kama pele magoli ni mfunge hata sina kihelele akiwashwa ni mkune kwake sina haraka nachotaka napata yani nakula bata ute kwake mafara kama ndizi nikape koni nikape ae nisile pweza kizembe yani nikaze ae I don't lie hata katoto kapo so sexy nimesha penda body lake ni madakesi I don't lie hata katoto kapo so sexy nimesha penda body lake ni madakesi macho biyosi, zilezi mutati mbake kiyoksi, mchezone kipati meko bila stresi, kiu ya mali kupepezi bila stresi akinipa mawarda na lala na dewe yani nikisha waka na megaga kise moyo nisina hila anacho nipana kula kwake kama kimna anazo nibembeleza kwake sina haraka anachotaka napata yani nakula bata ute kwake mafara yani ugali kwa papa pilau kwa paja halelele yani miuno kikata nyuma majanga halelele I don't lie, hata katoto kapo so sexy. Nimesha penda, body lake ni madakesi. I don't lie, hata katoto kapo so sexy. Nimesha penda, body lake ni madakesi. Macho biyosi, zilisi mutati mbake kiloksi, chezone kipachi peku bila stresi, kiu ya mazi kupembezi bila stresi.